Paalamenti eyisizza ennongoose z'amateeka g'emisolo agagenda okussibwa mu nkola omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027. Gavumenti yaleeta amabago 8 mu kuteeka embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja okuli eri Excise Duty Amendment Bill ery'omwaka 2026 eryongeza omusolo ku liita ya petrol ne dizero ne siringi za kuno 2000. Ebbago eriyisiddwa lyoleka nti kati omusolo ku liita ya dizero gulinnya okuva ku 2023 okutuuka ku 2023 ate oguli ku liita ya petroli gulinnya okuva ku 2055 okutuuka ku 2075. Ssentebe w'akakiiko ka paalamenti ak'ebyensimbi Amos Kankunda ategeezezza nti okwongeza omusolo kigendera kutaasa bbeeyi y'amafuta ereme kulinnya nga bwekka, yadde ng'ab'oludda oluvuganya nga bakulembeddwa mubaka munisipaali ya Kira Ibrahim Ssemujunganda ku Ssowambale Industrial Division Karim Masaba bawakanyiza ennongoosereza zino ne basaba gavumenti ereme kwongeza musolo ku mafuta kubanga bakwatibwako baaguwakanya olw'okuba gwakukosa ebyenfuna by'eggwanga. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Henry Musaasizi wabula bino abiwakanyiza ng'agamba gavumenti tesobola kwesigamya byenaakola ku mbeera eri e Iran bwegiti emisolo emijja ku mafuta ne giyisibwa. Omusolo omulala oguyisiddwa gwa 3% ku ngoye enkadde nga guno gwekuusa ku kyasalibwawo abakulembeze b'amawanga g'omukago ogwa East African Community mu 2016 olw'okuggyawo emivumba kitumbula amakolero g'engoye agaakuno. Mbaka munisipaali ya Kira Ssemujunganda agezezzaako okuwakanya omusolo guno ng'agamba alipoota y'ekitongole ky'ebibalo ekya Ubosi ey'okubala abantu ya 2024 yalaga nti bannayuganda 3% balina olugoye lumu ate kalamojjayo bali 6% nga n'olwekyo omusolo ku mivumba tegugwana kwongezebwa naye ensonga ze teziwuliriziddwa. Omusolo ku buli liita ya butto gwongeddwako siringi 10 ate okuwandisa motoka enkadde okutandikira ku myaka 9 bukyekolebwa nagwo gwongezeddwa ng'enegibwako 2% ku nsimbi ezaagigula ey'emyaka 10 egibwako omusolo gwa 3% ate emyaka 11 zijibwako 5% nga gavumenti egamba eyagala kwewala motoka ezikosa obutonde.